ninajuta sina raha, hali yangu ya unyonge. Mbona nilizaliwa hapa chini kwetu jama, wemea wewa siri, nalilia haki yangu. Haki yangu sikupigwa, sikufukuzwa Nairobi. Mama yeye, yoyo, yoyo, mama yeye, yoyo. Nimeuza sigara, nikaitwa mlanguzi. Mitumba nimeuza, Nairobi nikafukuzwa. Kwa sababu wanasema na uchafu wa mji. Ajabu hata kama sipo, mji bado huchafuka. Mama yeye, yoyo, yoyo, mama yeye, yoyo. Jamani ye, natafuta haki yangu. Silangu isinyanganyi, mbona mwaniji ya kwa vita. Mkinipa haki yangu, hapa jijini nitatoka. Msiponipa haki yangu, hapa kamwe sibanduki. Mama yeye, yoyo, yoyo, mama yeye, yoyo. Nataka nafasi ye, nitumie wana wangu. Si utajiri natafuta, ni riziki ya kila siku. Wenzangu tuungane, tupiganie haki yetu. Mnyonge hana haki, Mola ni wiye radhi. Mama yeye, yoyo, yoyo, mama yeye, yoyo.
Amoroso.
Yeva, yeah, ba, 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 ba.
Dio mwanga, amba apapa, Loisi semo, amba amama, Alfredi omanga, amba apapa, Lorenzi auma, amba amama, oh, oh, oh. Tukutane Nairobi, Fanueli amimo, joho, oh, oh, oh. Chalisi mulembo, joho, oh, oh, oh. Beni omwaka, joho, oh, oh, oh. Paulu Lugeni, joho, oh, 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 oh. Tukutane Nairobi, Franco Mahagwa, joho na Boma, Omuhagwa Njiji, joho na Besi, Yusufu Sale, joho na Rim, Amosi Odenyo, joho na Solo, oh. Nairobi,
rendezvous Nairobi.
Inspector Clayton Umanga, anti-narcotic city, central police station.
Yeah,
Nairobi.
Mambo ni pole pole, wazee wa kazi. Merci beaucoup. Nairobi ukifika, utawakuta. Amosi, amosi, eh? Ni wewe tu? Jeni Olesi, wapi tabu, tabu sami?
Nairobi, ningoje nitarudi.
Luthuli,
kazi kama kawaida.
Agrarodi,
ningoje nitarudi.
Yomboya,
kazi kama kawaida.
Onaldala,
ningoje nitarudi.
Rivarodi,
kazi kama kawaida.
Oi Avenue,
ngoje nitarudi.
Kaile Silas,
kasi kama kawaida.
Race course,
mama, ngoje nitarudi.
Goila,
kasi kama kawaida.
Amos,
hata ukikuja na maji baridi utayachemsha. Mambo ni yale yale tu. Yeah,